engeri emirembe gye giggwa tulinga abavudde ku mulamwa nga tetumanyi gye tugenda
olugendo olukaluge
entalo ennyombo okulwana
okulwana
bibunyensi yetukole ki kyandiba nga kyekiseera
ekyenkomerero ekyogerwako otudde eri Yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga otudde eri Yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga
ani yasiikuula embeera awatali na buntu bulamu amazima n'obwenkanya
biweddewo otulabye
tulinga abali mu ddungu awatali na mazzi ga kunywa embeera yasi watuuse
abagirimu tuddewa otudde eri Yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga otudde eri Yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga
koleki okudduka embeera esusse nnyo tekyasoboka
tukoleki
tulina okudda
wakatonda
yalina obuyinza obusingako azimba era ajjulula
awangula n'entalo ezigaanyi otudde eri Yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga Otudeli Yesu Yanatu wangu zeta nozi noze tulimu Kubabu limbera Yesu biza ntaritu obu yambi
Awali okufa okulwala
Ateka wo obu kubibwe Nateka wemi kisa je Eri ava mwesiga 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 Nateka wemi kisa je Eri ava mwesiga